zhousezambia.com.
Boys and girls. Boys and girls. Boys and girls. Season 4 this one.
Stay make a jay.
Ladies and gentlemen. My name is the people's choice with this one. CP Rob Bloker. Zet Smoke, I see you. R.I.P. Tommy Pierce. Hey, the people's choice on this one.
Clear. Fox Taylor, check it out.
East Kings.
Flex. S.I.T.
CP Rob Bloker.
Nesu pela mwezo kamba chini baba. O baba, ndi motongo kamonga nshaba. Muli losing ngati pamba yo seba. Kamuzima ewa mimba ni mobeva.
Izi ni mbozi. Zachongo monga Queen's J ati Buffaloes. Kasi ni tunjenje strata kutsi wana blow. Ni suspect ya kasi ngati rapper kunku mtisinga ni titin.
Hello the dude disrespect time.
Tia hatu hata kuti nikapange zina kweni toka. Kuna paka masilipo wazima. Amina wake hata kuti nikachinze vina kweni toka. Kuna paka masilipo wazima.
I have to fight the everyday. Any order make the legacy. I'm do this for the passion. I'm here to feed the nation. Hustling hard a conservation. We're prepared, I'm on a mission. What's a top, but this is my season. This is my season.
So masilipo kwe ungala kwa nyoko. Amin.
Sizoni ya champa lero ya series a piece. Yachi number 4 King Bala limo please. Kasi diforo shina mastao ya mbenjeri. Biti imu vuta amaliza vikwechere. Hatitiza bro wa uza bro wa kwa bandiani. Gemu tina vala city bro esa aniani.
Yani tinga, nizimvela umbinga. Ona nabasiliza nga ya kunjinga mazinga. I'm on top, I gotta flop, I never stop. I make a pop, look at your bitch. She got a chop, but I bought a face like a nap. What's my body, which is on. I got a group that I was alone. Ay, I'm the man in the zone, I am the camp man that get a
fuck. Zani Barabawa kuchezi wana proa muma wicks. Nusila muli madezi. Apo ni magembo Gembo. Wana gena tipo boa. I thought ni talanta kasi zelite kulowa. Chiba buwazi ma shit thinks yonze ya za blowa. Manje nowe, nowe kwasi kwa sunakowe. Kwa ne bonzo, blaka za kuo za paipo. Alesu ukachinze timu, no paipo.
Mwakala kwa tina amene che munga wena giza che. Kwa ativangali na betting ezabe. Betting ezabe palasto bulu punda mwatiafa tiketi. Mwana wambuzi.
Yo Mr. Long Things. Tell them.
Giza tai ya shakeji akasampe. Oro ni upondo munda nunge monga lumbe. Akuta vizindozi ati ajoi neva ex. Tizo sasa ina baka tumbu mu ex. Jay Charlie ni wafana baka tiali. Talenti ulipesa kupita na kumbali. Jinyamule pwana kutufite Steve-O. Nyimbo no full up kwa jitoni ya Lenovo. Penso lungu nikajoyo kamumova. Naleka na kuma ama ngera mono nyo.
Mifitia hatu wate kuti nikapangi zina kweni toka. Kuna paka masilipo wazima. Amina wake hata kuti nikachinze vina. Kweni toka, kuna paka masilipo wazima.
I have to fight the everyday. Any order make the legacy. I'm do this for the passion. I'm here to feed the nation. Hustling hard a congregation. We're prepared, I'm on a mission. What's a job, but this is my season. This is my season. Alliance ni mochila from whatever tuka topola. When you hate me ni kubezamo saying sorry save is a pola. Himba va upo but pa Mike u makokola. Galo yanga na mbuya ikole we yako ni bonza ya ima sokola. Wiki J dati wani fuck I'm season 4 I'm glad. Neka ni ulule PMJ galo yako enzo ni pempa mapagi. Antu otu kasakwela njenga but in this show yenda bere. Call me Igwe kuli fly back half na imba chile.
Ni munga we ni tiko Banks 5 4 ni maluz. They try to wake you hati kuti wapange konyuzi. I'm sorry manika polipe femoziva. It's like ni show you maina falika ya nuzila. Petis, biko ntia na valisa. Ese na chongo eso, nunca ka eso, vala vikwesa.
J-Pops ali blown. No time for an MET. Crew ya makembo ni 8520. Once na wapeza nzaba tila chepenti. Zanga, sisi je wapa mahala. But my cloud nani cha umambala. Social media uvipanga very humble. Once ya kumana za kumanga na kantambo. In fact, saka pwereko kugonda. Zats na tish ndiye waza kuononga. Za ubo managing is better. Kuchira veo imba uku kwa tuwa kuseka. My beat umamisa chisa wawa. Mwelela cheku munzu katiri lechi wawa. Sorry, nikambile kuma fans. If I lose the time, inapita nkalani che pants. Closer to you, inarila colas. Iwe no ipisa nyimbo na voice ya kuask. Perile muzika mba vasila. Na dabwa chabezika simuna kwa tiliwa. Anyway wish you well mchikwati. Basi nzaleka kudiapo ni fati. Adamu Eden maketasha ni na diapo. I don't care guy wako ambeleko tu si cha syllabus tu mfuno kamba jije zimyabiti ni baile na chamba
semu na doli kachim skeri cheni mbuzi okay short kati panga pinga busy kama kana panga wai kavala magamba siko siko ini wai zai wana ngamba chachi kuwa wadi feshi monga susu njira mutiti ya kirira wina azazi tundira wadi ya jumpa mwapasa chijazi nikamba ID na chivoice cha ubwazi voice yo sasa ya mucho sabato kumwa I mean kafaruja kana bro wana vitumwa na iweka digo paka tete na kabanks nyimbo si talenti buzi shoka chema blicks atiti za bro wana vinzeru vauchewa sakira ni tutu tapetika kumbebewa mulichi kongwa na china funa chita uke zeru za ufi nye zinalega chisa uke nikamba black bondo uko kumba petia uke distance anatoke sanjemba pressure mwaiche anakonde sesa nyemba zina king bali chilapa cholusa hapa nangenera manja tuma producer 1, 2, 3 ni kama pali pasta ukali karena na mabiti yo sasa semu na amaru hum biti mlile galo chimundu chalitsiro chikanga munga funu wabamuzo afundo parana na stash zaini ya studio munga matumbo ya fish king dine za upo ni queen kenaye wasiketi kuma toilet
we gone the East Kings people's choice on this one say smoke I see you Kefoswa I see Ernesto Obey Hendrix Balak Sakala So Manzi Hype Gating Z OV Trees Hey Mumba K Banks Va 16 Tafika Lloyds LDZ LP the Big Bosses Hey Young Gondi Blessings Auntie Mero Gaisun Don't forget my bae, Nami Rose. My name is The People's Choice. Don't forget the man himself, Nita PK.
Akanika vulu vulu waite, kinda pali pons.
We touch every plates. Mr. Long Change, Sila J, Agazu,
Zambia.
Tax T, Zambia. Saifin, Mkoto Village. Hey yo, mtenguleni guys, katete. Hey, bitches. The money maker. I do troubles before troubles.
Download music at deadhousezambia.com.